Ɗo Stijo Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Keita to ɓoggi jannde ga fandu haala Mamadou Sama Sigou jom wal sakaɓe heeɗiɓe. Yewtere mbiya biennal hikka motti 2023 timmi keñen, mbiyan réseau ga Sigou woni ardiɗo oɗo ngal ɗo kawrital. Lamkoɓe ɓe beltete sanne landinal ngal ɗo kawrital e wi premier ministre o docteur Sugal Kokkola Mayga yambere hitande 2025 na starta to Tumbutu tun. Bamako ɗo jamayre nde woytike tiɗalla coggu sikor kilo goto, mbiyan yo hokkude ɓuuri temedere debe sappo fa yottade ɓuuri temedere debe e mbiyan capanɗe jetti ley ɗeɗo yogaji. Ɗin goni semi kawarji amen hannde beete altinere sappo jeɗɗi juillet 2023. Bisimilla sakkiraɗum. Kawrital mbiyan fina tawa biyenal motti 2023 timmi alan keñen sappo e jeegom juillet 2023. Le balɗe sappo ngallura motti yiidi e yambereji kewɗi concert ngaji e foire ngaji daɗodiral dow gueɗe jeɗɗi wonno hakkunde région ngaji sappo e jeenayyi ɗi e mbiyan lamorde Bamako. Troupe ngaji ɗi fof ngal jalti andal golle mabɓe bangal Sisli Mali Tariki ngota leydi gotiri mbiyan immaɗe ngota. Kanko Assetou Kanté wonko heɓene keɗɗa fositango Oumar Wegalo.
Ko nayiri bangal koɓe noddirta solo ko joyla ardi kañe e baale, koɓe noddirta keero ko gawo kañum ardi, danse traditionnel sans kañum ardi, ensemble instrumental sigaso ardi, orchestre moderne kañe théâtre Bamako ardi. Ngal ɗo biyenal yo wona jimi tan kañe e womde haalaji kewɗi dukala motti kañe seware fa yettoyo lumoji gondude e wadde ley ɗeɗo nokkule ɗiɗi. Yalla yimɓele garɓe ley hen ɓeyan ɓeyda keɓe muɗum en. Gouverneur ngaɓe région o fo jowti golleji ɗino gori wakkati nde haala ka timmannode, kanko Dawda Mayga gouverneur kiita kanko no jottino kabaruji gouverneur ngaɓe. Ngal ɗo biyenal homo fo holli ɓingu leydi han kakko muɗum lobbo. Kanko premier ministre o holliti wiide biyenal hitande 2025 ɗum waɗan Tumbutu.
Mbiyen ngal ɗo kawrital fewi sanne no holtiri kanko premier ministre Sugal docteur Sugal Kokkola Mayga e wimmakko e ley balɗe sappo kamɓe garɓe hawrude maɓɓe ngarni mbiyan huncani hoore hewtagol jam, mbiyan dewral gondal e kañe dun gotu mako. Nden yetti sanne kala mbiyan gañuɓe ngal ɗo kawrital kanko hoorejo gorma holti wiide ɓuuri fof fay goto mbiyan wasali ley muɗum. Keɗɗan kanko docteur Sugal Kokkola Mayga e dou fositango sita sidiɓe.
Vous avez appelé
on holliti ɓiɓɓe leydi Mali ana wawi dokkodira juuɗe honene jeen e deƴƴe heɓirte. On holliti fa hannden ona wawi timmunde metti won hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi fuu, saabi on waaldiɗo leeso woto on ñaamidin likkakol gotol gorko e debbo ɓiɓɓe leydi Mali fuu. On holliti fa hannden ɓiɓɓe leydi Mali ana wawi kawrde naato gotum. On kaali jaati wi jeen e deƴƴere ana wawi heɓede le leydi ndin. On jaɓi on holli bawɗe moɗon jaati nde yembere naatike hunde mawne, saabi homo fuu ana hani yettede caggal bawɗe ɗe holliti. Miɗe salmina amiri en fina tawa laamu mutti fu e mangal muɗum caggal ne ɓe jaɓɓi jamarane ɓe holliti ɓeɗe wawi jippunde hoɓɓe ɗuyo tawa ɓiɓɓe leydi Mali fuu. Neɗɗo fuu mo heɓey deesewal kañ e kalsi lene yembere pati wi'a kañum jeggitama, heɓɗo wune fuu inde Mali tan heɓiri fe goto wasey yembere warore ko noddete festival watten liggindi Tumbutu.
Rebiyan laamu Sigou laati arande mbiyan guɓuɓo he leygal ɗo kawrital fina tawa motti 2023. Mbiyan ɗiɗoɓo place ɗiɗoɓo e tatoɓo jokki heeɓi ɗum woni région ngaji Bougouni e kañe Joyla. Mahamane Baba Kunta wonko heɓen keɗɗa fosango Oumar Wagolo e sita siɗiɓe.
Kamɓe ɗum won nodditeɓe jiriɓe yoɓe yimɓele jeenayoɓe gonno eɓe ƴewanno no yimɓele ɓe gondi waɗirde théâtre ngaji ɗi. Leygal ɗo biyenal Sigou kañum ɓanti kuppo heeɓi toɓɓe temedere. Mamoudou Tolo goto e laamiɗo guɓal Sigou ngal o hollitiɗo o weltiki sanne.
Miɗe salmina yimɓe Sigou fuu faaɓiɓe kam fawitima o nokku heɓɓingal deesowal hannden. Wadde o biyenal nde genni motti wala hunde ko yaafino sanne nde watti nelafi deeƴere. Miɗe salmina laamunkoɓe o laamu hakkunde reejo.
Région Bougouni laati ɗiɗoɓo kanko kominiɗo kabaru fina tawa to Bougouni to Nafali Diallo hollitiɗo weltiki sanne le oɗo golle.
Mi weltiki sanne hannen menen Bougounikoɓe, ɗum woni goho amen fottude e ney yembere. Mi heeɓi darogal ɗiɗi ɓal le o biyenal. Miɗe welti min kay hoɗoɓe ɗan fuu e damuɗum.
Joyla kañum laati tatoɓa Drissa Fomba laamiɗo ngal ɗo guɓal haali koɓe golluno o wiye mbawno ɓurde ɗon du.
Ɗum gonga noon ɗum fottugal amen goho e hono ney yembere, ga miɗe miili noon heɓude ɓuri ɗum ga halfnaɓe ɗi golleji kañum ko taƴi kiite ne muuyir mi wala fof mi wawi haalde kasine mi weltigui sanne
omante
micciteɗen wiide jeenariji kertaɗi hokkama e yimɓele woɓɓe kasen
garɓe hawrenɓe jetti sanne lendal ngal ɗo mbiyen kawrital to Motti Tondo woni hikka 2023 nden gouverneur région Motti holti wiide mbiyen ngal ɗo kawrital laatiki mbiyen heeɓi lawol banggal kabaru nde nawoy kañe ɗum fay mbiyen baldal jama o nden o welti wiide kamtrukngaji gannoɓe toon ɓe mbiyen waɗa duwaɓeɓe foof yetto e jamle nokkuji mabɓe kanko colonel major Abbas Dambélé ko woni gouverneur laamu Motti wonko hanni Adama Amadou Haydara kaɗon fastango Oumar Wagalo
la biennale artistique et culturelle quand même est le plus grand
biennale artistique et culturelle jodon hunde non ko sukabe jokolbe garta so kolla ande mudun en mide mbay wiide jati wonti dallaji mata le hen ka mangal pade en be dariki darde mudun ana hollita wiide to biennale gal hebi wadede ko wadi so gal hebi wadede yo yimbe le be fu ngati imma daraji mudun en on jihi do ila do fuddi fa yotti nyaloma hande no wala fonoti dalla mata do jeweni yimbe be juri tatteji di fu tawde ni fa yotta siga so e fuɓe kawriti e oɗon nokku politinde finatawa men
la diversité qui est vraiment l'une des caractéristiques de notre pays
sakara ba tout haklaji ma dukkabar men banga bem ama Facebook e Twitter leydi malindi ko hasindi wakkati joni yo men ujunaji temere nden tonngaji sikoro heno yawiri no hultiri kanko mbiyen ministre communique du kabaru jagu ɗum waɗi ñande aljumare nde wattu kawrital hakkude makko e julaɓe mawɓe leydi ndi e ley mbiyen lumogol to wultama wiide sa cakuru sikoro joni yo ujunaji jeɗɗi sifa nden no jamare nde woytiki oɗo coggu o Mabou Aboubacry ak Mamadine Yattara naati lumo wonko heɓani en kede fayta ngo sita sidiɓe
les genni bamako coggu sikkaro fuddike ngabude kasin kilo goto ana ciotte temdere cefande joyi yaade temdere cefande jetti le nukkoje yogaje dum go holliti yogabe le dene 15 ambu kay e midna kural le genni bamako do mi wawa holade jati wi hande bete sikkaro kilo mudum goto ana ciotte fa temdere cefande jetti mimine 1000 hannen gouvernement lonki jati nyalane waran sikkaro kilo goto ciotte bu temet didi le leedni men hasingini e jippago coggu sikkaro fa kilo goto ciotte bu temdere kor ana dawasere jati li lumojo yogaji dum go holliti Alassane Touré kanyu commerçant goto li dene 15 ans bugu sikoro ana tidi sanne tiakuru wotru ana ciotte fa ugnaji jeddi mako yowi ana tidi ciotta kilo goto li temdere cefane joyi wala fana yaltorda fandana ortorda hebnade jogala ministre humne kabaru jagu jotigen kaldi e jagotobe mobe aljimar jabbine fana o batu yo fide dabireji honene sikoro naddertale leedi malni ko heta jamare ne Moussa Alassane Diallo kanyu ministre humne kabaru jaagu e nannal muudu
e avec vous ensemble
mais warama dokkundura juude men ga pelle yogaje me joodo me kala me fiat dabriji honena or torra honcirro sabe torra ciudi matam hanen ko naari banga kitalla hebude sikkaru li lumoji
de pénurie sur le marché
lewi kambe hore jaagotobe be fiat dabriji fu faaba de gouvernement ledi anniaji bamadi
gey yontere jabbinede me widu ngajan do réseaux sociaux ngaji holto wiide himbeel hewbe na gonni torrere li kerul leedi tinigi nden yalla en bedro famu andisa dum yo gonga jati kanko Fatima Kujo wonko waddi me ko hebani kedda fosango sita sidibe
les vidéos goto yalado beme ande be yimbe wondube ferre ana tewta balleku medele lefol lede sahil diyan wala nyamdu wala bene fiya amen dube kalta les vidéos les o vidéo goto ayam be yimbe ko heme ana fiye ana konta nuku goto mede wondi e weyde goto e mebbe noddirtaado Adama Jakté an tewtira nedde fo min do ferre pat jabbiro leedi Tunis les vi mokko yimbe yobe lede Europe so yetti on nuku ana tampa sanne o holliti fa hanne ko yata yimbe yobe lede Europe chefan taton e sedan wonku mbara le leedi Tunis bamde ne yaade joyi lewru juwe ne hitan 2023 tiagal lugan goji wadadi me tawi o kabar yadado bem andeden yo gonga non yimbe yohobe led Europe ko hewum en anale torrage kewdi le leedi Tunis le o jama malinkob anale mudun le wi kango noddirer Ousmane Diarra goto jiado le fede noddirtene association malin des expulsés o holliti o kabar wala hande fuddi ga le wi mako torraji di be yimbe hikka yaaka fene gotan le daw dawru yogabe yimbe ferobe ana wara jippina hakkune kirol leedi Tunis e leedi Libi do nyaanyerin ton
sagram pa wido katen kabar joma hande mission tan mbiyan wasar fuf mbiyan etnar yutude amen e do application jotama ndun do yo nawtrade play store do sa yotama de magazine yotere meɗen magasin Dou Hawlou hande ene yowi dow laɓal ko tawi ka to Mbodi toon saabi men kawrital biyennal ngal nden noon nokkuji ɗi fof tama fa laaɓi wonande kanko wonande mairi ngallure nde kanko Fati Yatra waɗi immadraji yallana ɓeydoro faamu keɗɗanna ko heɓani ɗum foy sango Oumar Waygalo e Sita Sidibe yo en ñalle jaam.
Kande biyenal ngal waɗanno nde kamɓe laamu komɓe wonɓe ɗo mutti ɗo ɓe immini yimɓeɓe kañum huminiɓe kabaru laaɓal fo yalla ngallure nde an laaɓal Issa Kansay maire ngallure muttinde
Amadou la biyenal on a
li o batu ko noddirta biyenal mais famantini jamaare laamu mutti fo tinno dokkodira juuɗe honono laaɓnirta genni muttini li nikkuji jogaje mais wawmi toti leɗɗe munuma e nandal muɗum e moƴƴin ɗum tuma jaɓɓoto jamaare nde ɗiɗi golleji sukaɓe joholɓe kañ amiri en deeɗe fo watti koye ɗumen hen yalla gennini ana heeɓa laaɓintine
yimɓel wonɓe ley nokko kollitiwide ɓe beltikili hen sanne gaɗi noddago fewde e laamu oɗo tinno o jokkito ɗiɗo golleji yalla no ɓeyda cellal jamare nde ɓe mbidu ɗum laadi ko sababu so hoɓɓe ɓe jiiya nokko e yiigo lobbo
meɗe salmina sannen hooreɓe leydi caggan ɗi dabireji fiyaadi meɗe anti hande jaati kuteji ɗi tuuni wawi hewtine jamare nde hone ɗi manaji tippeteɗi e nannal muɗum saabu meɗe andi ɗum ne naato saabe waddude bonnalaji le hawaluji meɗen anam naato saabe jaati warde daabaji meɗen mi anti hande jaati wiggenni mutti ana suuɓi fa wala seeɗan dabiɗa hani fiyede honone tuunini heɓnirta jogole le genni mutti yalla mutti ana heeɓa laaɓa manaji ɗi ka e licce tekke ko wiyete fo tinne ɓotte yalla nokkude ana raaɓa saabu so ɗi manaji kawrantinama ana wawi moƴƴintinede waɗe kuleji yogaji
bayilama uɓe gatla ka adlanka fen woreke nayyi
immadaraji ko maire enɓe gondi e wadde ko ɗum tan ɗum nafata kanko noddirte Abdou Bokum goto jeeyaɗo le ngallure nde woyi jamade tinno rewa ɗati ko nayiri banggal
laaɓana hani natara ɓiɓɓe leydi lobbuɓe wallen maire enɓen heeɓa laaɓde nokkuɗen saabu kamɓe tan ɓe wawa laamude ɗen nokkuji ene haali yoppude poubel ngaji daman galle fo waɗe ñamarɗan toon fitten nde deeɗe meɗen nde kañle galleji meɗen nenne muɗum maire on ana wawi yamrude yimɓe yogaɓe yalta ɓotta ɗe ñamarɗe tippi hoɗum saabi hannen so homo fo ana tippo ñamarɗen daman galle ɗe wattake nde poubel ngaji ene hani tinnade dokkodire juuɗe waɗen ɗi golleji homo fo ana miila ɗi golleji mairi o hani wadde ɗum ga enen ɗu en watta ko hanɗi wadde
mi wildeme ɗe anga ñondeme
maire Issa Kansay wiile ko warta ko duɗɗete no gonde yaltinede ley hen yalla ngallure nde an laaɓa le ɗiɗo immadaraji o wiɓe gara ɓe dokka jamade hakkillaji lobbi kañe amiri en deeɗe ɗe
comité sappo e goho wonle ɗe deeɗe yamiraɓe hewde jamarene honene nokkuɗe laaɓnirte caggal muɗum maire on ndu ana heeɓa ɗi golleji no waɗirte saabu le maire ngaɗin woni yimɓe yamiraɓe ɓe golleji muɗum feeti e laaɓno nokkuji ɗe watte fo maire on ana yamira jamaren tinno immo waɗa ɗi golleji fittan nokkuɗen fo fa laaɓa mais fi dabiriji du famontude amiri en deeɗe kañ endu tinno famina jamaren nokkuji to jooɗi honene watten yalla jamaren ana acca yippude ñamaɗe nokku heɓaɗo fo yalla deeɗene fo ana heeɓa laaɓine
e l'embellissement de garder ses contacts là aussi
oɗo maire o waɗi noddago fewde e ɓiɓɓe wonɓe le muttiɓe tinno kolla ɓingolediyanka ko muɗen lobbo nokkule ɗo kowritiɗe watta dow tinno ɗum laaɓa non mo hollitiri wiide ɗon garte haddude e kabaruji meɗen ko yowi dow hawaluji len ji jeɗɗira warore wassalam.